bategeze nkomyewo batayi wange sibadde wakudda mangu njoba ebyangwako mbibategeze engeri gye mbadde mu bunyiikabo lwadde omukazi wange era ebyangwako mwabitegeera yatabuka olwananyonjo gyera tagenda kudda naye twayimanya byakwekwasa okiisa kyakulya muganda wange ebintu byamanyikadda byonna be mwaliko twabitegeera sijja kukisa muganda wange ndi munyiivu nnyo serukande era obyonoonye ndi wano nembirowooza ebya muganda wange engeri gye yampisa mwoyo mu byatyo omuntu gwe natuma mu mwoyo omulungi yanyonoona buyonoonyi najja nkyayamako okugatta kino kyokoze muganda wange balamu etagenda kugwa kino kyokoze muganda wange yempala netegenda kugwa nze sikyanenyana batta bantu tonsasidde muganda wange leero abaana wanditunudde mu maka gange agataliimu mukulu yenna anaabakuuma oba abafumbira oba okubayonja kinkoze bubi muganda wange ndi munyiivu nnyo naye namunenyeza teyandisazeewo nno bwato mangu ne mukazi wange tategeera naye namunenyeza teyandisazeewo nno bwato mangu omanye omukwano gukwawo bulijjo twesigwa naye ng'omwana gwe musaayi gwo ddala kale ekiyituuka ku baana baffe tombuuza nga sirina kyawukola nja kubeekuumira wadde walayira togenda kutta tetwandiganyi naye nga baana bo bawemukidde bweŋŋamba muno omukyala ow'okubakuuma emitawaana gyakweyongera abakazi batono nnyo nabaatabola abalina omwoyo obuyonja n'oyo gwatazaala songa naye yasobya nnyo muganda wange Bombi vaso ya, na kazanyo kawe kali.